Omulamuzi Alice kwa muhanji nejevuli eno atya soma ensala ye musango mumisango nejivunani wa musajja Christopher Okello Nyomo yakakasiddwa nti agambibwa okutta abaana bana ku ssomero ly'eggaba. Omulamuzi Alice kwa muhanji akkaanyiza n'oludda oluwaabi wamu n'aba wabuzi ba kkooti nti obujulizi obwaleeteddwa bumala bulungi okukakasa nti Onyomo Okello yeyatta abaana bano okugaba Early Childhood Development Center mu division ye Makindye mu Kampala. Abaana bano kuliko Eteku Gideon, Trisha Agenroth, Ignatius Serwanga ne Ryan Odeke. Kkooti enkulu mu Kampala ekedde okutuula okuwa ensala mu misango gy'okutemula abaana bano oluvannyuma lwa ssabbiiti 3 ng'omusango guwulirwa mu lujjudde. Omulamuzi kino akyesigamizza ku kyamuwawabira obuteegaana misango yadde ng'alumiriza nti waliwo ekyali kimutembye ejjoba we yatemulira. Omulamuzi ng'akozesa obujulizi obwoleka nti Onyomo yateekeka obutemu omwali okutambula olugendo okuva ekyanja mu motoka gye yapangisa nti ne bwe yafiira mu kkubo yagirekawo neyeyongerayo ku mupango gwo ogw'obutemu. Omulamuzi kwa muhanji akyagenda mu maaso n'okusoma ensala ye era ebinaba bivuddemu tugenda bikutuusaako mu mawulire gaffe agajja.